Vinox Records.
Oh, sir. Step by step, bye. Don't mind that girl. Again.
Vipi makasisi, nasikia siku wizi Mumisha, chafu wa dini Hekalu la Mungu, biashara na injili Pasta tajiri wa umini masikini Usipotoa sadaka, unaitwa we jangili Oya kasisi, nyota singi ngapi Nikuje na ngapi, au mademu wangapi Muke wangu lene kesha, sijamona tena Nasikia na deseka, hana chafu mega Hila nzipo mona tena, mulaze malipema Sisi walipewa kibali na mwenyezi mungu Ili waubiri injili ya mwenyezi mungu Bandala ya injili wana ubiri uongo Na neno la mungu wanapiga domo domo Ni kama kasuku wanataja jina la mungu Ili wawe madajiri hawana nidhamu Hawana hadabu huku wanajisifu Heti hao ni wakuu wanajifanya watu pavu Kume ni wakumbavu wanafanya miujiza Hajabu hajabu hili tuwasifu wanabudu sanamu Oya kasisi Nyota singi ngapi, nikuje na ngapi, au mademu wangapi Muke wangu lene kesha, sijamuona tena Nasikia na deseka, hana chaku mega Hila nzipo muna tena, mulaze malipema